maamulka macadka Global iyo ardayda caafimaadka ka bardaasa macadka Global International College iyo marsho la maad booqday jaamacadda caalamiga ee Kamil, walibana ardayda holka jaamacadda ka qaadeena baraatiga dhiniga caafimaadka ee. Booqashada maamulka macadka Global iyo ardayda caafimaadka ka bardaasa macadka Global International College ee jaamacadda Kamil Kureed waliba warbaahinta ujeedsha booqashada ee jaamacadda caalamiga ee Kamil ku warbiyey maamulaha Global International College Ustaad Abdifatah Ali Ishaaq.
Mayba geeka qaar ku mid ah ardayda macadka Global International College aan sheegnay baraatiga jaamacad ku mid ah jaamacadaha deegaanka, gaar ahaan jaamacadda Langorod KIU ama Kamil International University, jaamacaddaas oo ku mid ah jaamacadaha in badan bulshadu ku kaabay waxbarashada. Soo kalenta mayba farxad weynina ardayda inay mar walba tayada waxbarashada kor lan qaada, soo kalenta ardayda mar walba la ku fikira mustaqbal sho waana la sii waxyaabo theory practical ah. Soo kalenta mayba inta ku mahadnaqaane maamulka jaamacadda, soo kalenta gudoomiyaha jaamacadda Kamil International University ay basin lana eeda maasintiin fursadiisin la siileen inuu ku faa'iideysano qalabyada jaamacadda oo ardayda baratika iyo nakasiina mar walbana maasin lana eeda maasintiin soo kalenta macadka GIC soo kalenta mayba mar walba diyaarangaya ardayda in aqoontii korongada waana si waxyaabo iyo mar walba iyo koronka qaado koron walbarashada tayada iyo waana may lana mar walba ardayda macadka GIC ama Global International College dadaalkiisii wadan hor un wada waana la mijibaara marna bun ku caajisteen walbarashadin.
Sidoo kale hana kumada ardayda caafimaadka ee baraatikada ka qaada jaamacadda caalamiga Kamil ilin isho ku hadalay.
Mayba maanta baraatik qaadanaya jaamacado Beyrou kumada jaamacadda Kamil International University. Mayba inta kuma hadnagaana macalimiinta garabta maamulka guud Ustaad Abdifatah Ali Ishaaq Adaani eed iyada mahadsantak lana.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana magay leero Hassan Maxamed Aadan oo ku mid ah ardayda Global International College geega ono sidigiwad inska jarna geeb caafimaadka sididaas geeyo doonaya geeboonay CBR iyo geeboonay anatomy lafa gabilsan ana geeboonay midwifery may bantun kuma daliyane maamul hagood jaamacada iyo nahay maamulaha guud ee macadka Global International College maalmintaana ee diyaadan maxsinin oo nay siinin garab siinin siina baratik oo toosa ee active on helm siinin garab siinin ya ee diyaadan kuma adeeyaan
magay me beleereen adi fiisa ali akmida ardayda dikdaas Global International College meegigeeg baratik aan ka banay jaamacada Kamil jaamac aan babab kuma ardayda midwifery ee diyaadan ku baraxsanay bakalantun kuma adeeyay maamulaha GIC College Ustaad Abdifatah Ali Ishaaq Omar walba meelo qurux badan baraatiga inisiyo
wayba kumid tahay bahda GIC College khaasatan bahda caafimaadka kumid tahay horta marka hore mayba mahad soonaati Allah subhanahu wa ta'ala oo ni suurta gelintay inta geego kogoluna dan mayba mahadnaqay maamulaha GIC College ka iyo macallimiinta aan sharreeyaan waasoo mar walba ni dhiirigeliyaan si uu heerka deere fadni baraatiga ayuu noocayni qabadaayaan geegan wayba baraatiga qaadahayna jaamacad oo kumid ah jaamacadaha Bilidkan bay dhawa jaamacadda KIU
bismillaahina magay leero naayim nisho xasan waan tirsan bahda GIC mayb geegan mahadnaqay dhammaan ustaadiinta iyo maamulka Global mayb lahayd aan mahsantin mayb geeg baraatiga ee muhiim ah qaadana jaamacadda Kamil.